gareko fena tuliva kundito ne wala fena tuliva luganda tejitwa ulaze nsi era na mawanga fena tusinza muntu omwere ya tutonda ya tuwa musai kwe gumumu bulikwanga tuve montalo era viswaza tevizimba na masasi tukubala bechiri mawanga fena tukuwa atenga tuliva luganda oloku waka tejitwa ula muge mawanga tuya gareko fena chawamu tuya gareko fena tulivamu 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 buliomu yaziba maso lwabutamanya tibuliomu omuntu yena wali aba wa luganda kabe musudani omutolo bomulango omugando musoga nomuteso omunyankolo munyalwanda nomudama buligwo sanga yena aba wa luganda lwo ogenda kumulimu okusaba era notagufuna ngagwogusaba temufaananya era mugwanga nagulindiza mune bafaananya mumanga natamanya nti naye gwomukuba oluganda tweyagaleko fena chawamu tweyagaleko fena tulivamu 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 famile ye mulo kubafe twewagula netukola mawanga era buli omu neyepanga eyatutonda lyomu abantu fenera mawanga nayerabe ensiweze kuba naboluganda tewentunulira ensi zonna ndabamu baluganda ndaba maama taata sisita ne bulaza nga kwotadde anko anti era nejaja ekitulaga nti fena tuli baluganda wetunula wagulu olabe ku mwezi n'enjuba byona byebimu buli wamu era woogenda ekikyuka mu kiri kimu era bwe budde Tweyagaleko fena chawamu tweyagaleko fena tulivamu 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 tweyagaleko fena chawamu